You know me?
You act like you don't know me.
You did a pity, you
can't.
You never did so much, see? Who fuck you know you were? I was a bitch, yeah.
Iwa Chano ya bafia tukuwa muntu kusabanta master. Wiba wiki tata nobe filia kuchi wachita. Tulaba kafya ni mwama bina tisa mkwanshika. Tulima riu ya nginye kwa kutuishika. Nalisa muku ipilife mpaka nkabepo sambade. Nabana nesabe na defo tesi bandikate. Mshubweke la poku unumani nebo tuwa kumani. Ok kumia mwona ini yanza nishani moliteni. Ndaba shana question maki.
Hale ipusha busha zizo waiti wafuma kwisa.
Ndaba shana question maki.
How come taula ndabati warikari pisha.
Ndaba shana question maki.
Emu yesu ya bafiat kuimbisha pako kisha.
Ndaba shana question maki.
Kule isana wino.
As you can see ni nebori urapo tefeki. Parami kafenga nipato banange fyo chiri. Ina I don't think kutibanshira baria. Ati kubati na kuisa hawa na karia.
We step you wata kwa wapone vimanga.
Apana nemu ya likura tuwa rimanga. Ukep shefe kero obe nja mupanga. Competition na ine mukarira baba. Mirampara kanyate papa pwebo na paraine. Boundary narishira watoro kalaine. Gawari saina popete fiochi teri saine. Kwasi naribele na kuwina shiru saine.
Pachano ya bafia tukuwa muntu kusabanta master. Wiba wiki tata nobe filia kuchi wachita. Tulaba kafya ni mwama bina tisa mkwanshika. Tulima riu ya nginye kwa kutuishika. Nalisa muku ipilife mpaka nkabepo sambade. Nabana nesabe na defo tesi bandikate. Mshubweke la poku unumani nebo tuwa kumani. Ok kumia mwona ini yanza nishani moliteni. Ndaba shana question maki.
Hale ipusha busha zizo waiti wafuma kwisa.
Ndaba shana question maki.
How come taula ndabati warikari pisha.
Ndaba shana question maki.
Emu yesu ya bafiati kuimbisha pako kisha.
Ndaba shana question maki.
Kule isana
I am the chosen one, we never salani vaya we. Kana kwa kurole langa ulole la tinka we. Na isamu kwikari rilete muku tandara. Tatuanga chanchi to kunofanga murangara. Ayoma zeto mwilete kurine na rami angu shanga mwarifina. Adon fia temkare nare kokutina. Na ilila mashini bane mwambe kokupina. Bale ya tuambe kwe ya bapondo matirena.
Mat my went I can do better than you.
Apani neva lelo lelo kuimbesha nyu. These outcomes on things you used to do. Nangu inga kosa shanke timbo mfye chuchu.
Kari wangu
abati pata waka pata paka punda. Tanda kasala puka nunchificha na alirunda. Nine wazizo westa ino ino minao. Nenda lenga opone chai sari lati wow.